Nipo na wewe, nielewe, uko mwenyewe. Nasipo ni kuache wewe, uchezewe na mwinginewe. Kumbatie muda wote uniwaze, nimezoea uwepo wako, nihurumie, rudi japo nilale. Kazi sifanyi mina baki kula kaya, vurugu mechi na nyumbani mambo mbaya. Nile nisile lale chini yote sawa baby. Kazi sifanyi mina baki kula kaya, vurugu mechi na nyumbani mambo mbaya. Nile nisile lale chini yote sawa baby. Utani uwa hey. And I wonder where you are, and I wonder what you do. Mpenzi, mina baki na shanga, jinsi ulivo ni ukumu. Siwezi. Sing.